Nidziza, mana nidziza. Hallelujah, you've done much for me. Nidziza, mana nidziza. Ushimye, this is my song. Nidziza, mana nidziza. Ushimye, this is my song. Ungo shimbere ni nyuma, ungo shimbere ni nyuma, ungo shimade zose, ungo shimbere ni nyuma, ungo shimbere ni nyuma, ungo shimbere ni nyuma, ungo shimade zose, ungo shimbere ni nyuma, ungo se. Ungo shimbere ni nyuma, ungo se, ungo shimbere ni nyuma, ungo se, ungo shimbere ni nyuma, ungo shimande zose, hallelujah, ungo shimande zose.
Wowe shimiteka.
Woe shimiteka ura mahoro yanje namenye kutandeka nanje sinzakuvaho woe gusa woe shimiteka.
This is my song. Oh, this is my song. Zakomeza wiringire kugineza n'imbabazi zawe. Hallelujah. Zakomeza wiringire kugineza n'imbabazi zawe. Haleluya, ramisi nanjye mutima wanjye iri mutima wanjye mutima wanjye iri
Oh, irimba cyane mutima wanjye, oh mutima wanjye ririmba, oh mutima